Kungani isizwe siphansi ngobuKristu kulezi insuku? Yini ngempela le eyenza indaba ezinje zikaJesu zibe ukuchukuluza kubantu sithelo South esilondeni? Ukuhlushwa ngenxa yevangeli kubuya kudla magalana. Angikubingelele, phinda ngamukele futhi engosini efresh, ngingosibona Pete Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Kungekudala ngengavashela elinye iqeqeba labakhuleka abafundizwi ndawonye. Babeqhubeka kumasiko empilo ehlukene nokubona okuhlukene ngesikhathi bekwenza lokho. Lokho kuyinto ongayilindela. Kwakunenye indoda lapho eyayikholwa ngokuqinile ukuthi iBhayibheli lingezinye zeimpawu kweyiningi olukhombisa indlela yaNkulunkulu. Le ndoda yabe isiziphi isikhathi ibhekisisa inkolo yobuBhuda nomqingo obusulumane iQuran. Ayisiziphe isineke iphenyisa zonke ezinye indlela eyikhona. Ikhipha imali eshisiwe ithenga ama-CD ukuze izwe izazi zezenkolo ezihlukene zethula iy'nkulumo zazo nokunye nokunye. Kuleso sikhathi sasifunda incwadi kaJohane. Yena indlela yakhe wayezama ukuthi le ncwadi ayibuke samfanekiso. Ngokwayo le ndoda, cha uJesu wayengeke sanhlobo akwazi ukuguqula amanzi awenze iwayini. Manje futhi kule ncwadi kaJohane ingxena kanye athi kuyo, ngindlela neqiniso akakho zakubaba ngaphandle kwami. Ngokwakhe lomlisa, cha, lo wabhalala noma ngabo bani kunengcaphephe yokudideka ukubhala kwakhe. Ngokwale ndoda ziningi indlela zokuya kuNkulunkulu. Kodwa kuyona indlela yeNkulunkulu ayishiyi ivulekile ukuthi ungayikhethela indlela enye. Eyokuqala kuTimoteyu 2 verse 5 no-6. Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamuleli phakathi kaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu, owazinikela abe inhlawulo yabo bonke, kube ngobufakazi besikhathi esiyiso. Ukuthi siyaliphika iqiniso, lokho akulenzi liphele ukuba yiqiniso, iqiniso. Ngumthelelo kaJesu kuleso siphambano, okhokhela isono sakho nesami. Ukufa nokuvuka kwakhe yikho okuzivulela gengelezi isicabha songena ebukhoneni bukaNkulunkulu sibe naye ingunaphakade lonke. Inye phaqa indlela nguJesu, yiqiniso lelo elimiyo elingaguquki. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola le devotion e-fresh insuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Angiphinde, 067 706 0077.